shawet. Intombe angishiya ngenalutho yangibambisa ithemba. Say, kumbulo washawet. Intombe angishiya ngenalutho yangibambisa ithemba. Say, nama isahlele ithembe. Hlele ithembe.
So young man be sit temp bo. I never really thought ngaqabana imbono yethu naye ngaphambana hlezi ngitshela ukuthi singahlangana sinikane linye thuba singathandana yazi hle sengibuza ubani osithakathayo banophehla inkwayi ngane emaphakathwayo yeah 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 it's cool though lesimo singaphe kwami inqaba idlozi sithanda sami kulezo ndabokuzo ngiyafisa lo myalezo ukuthi ufike kuyo at least angithole isathu sokama kwakho noma kushoda impandu ngingenza ngcono yazi impela ngazi nungale male mabe ngiqamba amanga.
Kumbulo washawet. Intombe angishiya ngenalutho yangibambisa ithemba. Say, kumbulo washawet. Intombe angishiya ngenalutho yangibambisa ithemba. Say, nama isahlele.